sound protection. Hey! What a
love more amazing jams on ZambianJams.com. Un foco. Unyu inepano am the bad news. Aninuli sa shot to maluzi. Tunya supa ni wini teluzi. Beba tiba chili bali luzi.
Mbambe ni kwa tako jenda. Opole tila kwa tako jenda. Nimbisha, jupuleni. Beri umuneli ina kwa jupuleni.
Abona badani babwa ya bakaruisha. Ukunguisha ni yonse baruisha. Bali papala ni kwa bakaruisha. Mitu finga tatula boku walangisha.
Kutu boy, kaina chitongo. Beri tsu intore icha na katongo. Gana pena, diskando. Iyo kosa, tulangani kando.
Uskuki ni jimbu ya maola. Opona suma pafuma Coca-Cola. Blood on blood, no chukuchi mkwena. 6 feet anda kulioko tarabwela.
Nizufo nkana, vansundeni. Wepasha nkana, lewa mundeni. Yawa tuwada, wali vangeni. Tunyanda ruwada, ya vangeni.
Hey, I'm the legend, titaba ufwapo. Mona banana, bebe baka ngufwapo. Ni oma putuwa ishapo. Na mwana mulolo junga shupa.
Lengo, mpele, kocha. Nani mpele, koko meto tocha. Mukama, kafo, ya five. Yase ni wale, hai, tuko ni five.
Hey, katuni movie ndia kitanga babuni. Nakareta, leta kakoni. Iye, yeah, ati, saba salenda. Awe katu wape juicy ya mchemba.
Koma, muka salenda. Bakolwe, muka salenda.
Takupita, bawa pita, tawa pita. Time with money, you ain't even shita.
Era, kuchunga na anja.
You wanna know why they call me juice? I don't give them for a jingo kyo chita wishi.
Ewa kopa, inashitarara.
Ipaka pamali uyu patari uku balala.
Ewa joli mpaka na chubunguli uwe.
Kwezie chimo ineshirusa iwe.
Sok sok kwezietje. Bosi leti, ele toki. Kari kari zekshan. Mayo mara niko. Chimu supa. Kwasbana le. Biggie monster. Bini le boy. Bashi njanji. Amo chupa wae.
Jin B's own production.